tutambulira muli mubinji ebitubako ebireto kwera likirira no kutyokulemererwa endwadde nkambwe obwavu okubulwa emirimu school fees ebyokulya byonna okupangirira omuntu neyenyiwa nakyalowooza obuyambi nabo bambi bali bubi olusi n'okukira ye bwe yeemanyi siriko kale ojjukira kyekiddukiro kyafaayo obu ye yesu abiyinza ebyo olwo n'obimukwasa mwatyo ne weewummulira byonna bikolako embeera yo n'etereera kati bw'olumbwa embeera embi ne wennyika mu mmeeme y'omanyanga tiwaliwo w'amaanyi abiyinza era buli lwasanyuka ne weejaga mu mutima gw'ojjukira bulijjo ntyessanya eryo yalirese bw'olumbwa embeera embi ne wennyika mu mmeeme y'omanyanga tiwaliwo w'amaanyi abiyinza era buli lwasanyuka ne weejaga mu mutima gw'ojjukira bulijjo ntyessanya eryo yalirese
anti byofunye mpaawo n'omu yali abituseeko banji ababirina ate n'abandi bakusinzeeko jjukira nkugamba embeera yonna ekutuukako si buyinza bwo wabula Katonda yalagira ne bibaawo siinga kale obala emikisa gy'ofuna bulijjo nawe n'omwebazangako olwo n'okitegeera buli kimwakireka kitubeereko olw'obulungi bwaffe kubanga twagala kati bw'olumbwa embeera embi ne wennyika mu mmeeme y'omanyanga tiwaliwo w'amaanyi abiyinza era buli lwasanyuka ne weejaga mutima gw'ojjukira bulijjo ntyessanya eryo yalirese kati bw'olumbwa embeera embi ne wennyika mu mmeeme y'omanyanga tiwaliwo w'amaanyi abiyinza era buli lwasanyuka ne weejaga mu mutima gw'ojjukira bulijjo ntyessanya eryo yalirese kati bw'olumbwa embeera embi y'omanyanga tiwaliwo w'amaanyi abiyinza era buli lwasanyuka ne weejaga mu mutima gw'ojjukira bulijjo ntyessanya eryo yalirese